Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
DJ Carlos in the mix.
Body. Nampenda moja, sitaki mwingine, msini waze. Namtaka moja, simtaki mwingine, msini waze. Analia, analia, analiaga. Hakini, dunia napaka waga. Nalia, nalia, naliaga. Hakini, susia na chacha waga. Hivi huku ndo anaitaga kupendana. Siwezi kula bila huyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapeti. Siwezi kula bila kakata. Napenda msichana moja, mweupe kidogo, mweusi kidogo. Nampenda, mpenda msichana mmoja, mweupe kidogo, mweusi kidogo.
Hivi huku ndo anahitaji kupendana. Siwezi kula bila huyu kijana.
One day I used to call my mama. sailor that I'm falling low. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only.
DJ Carlos in the mix.
Maybe this love not for me. I'm single. Do you know that I'm single? I'm single again. Who knows I'm single? Oh yes, I'm single.
DJ Carlos in the mix.
Maswali mengi kwa waita, auna hela ni. Hiyo shingapi, hiyo shingapi, auna hela ni. Maswali mengi kwa waita, auna hela ni. Ile shingapi, hiyo shingapi, auna hela ni.
Nimeachwa staki tena maswali. Nenda bichi kula upe kwa bahari. Namwagilia moyo mziki kwa mbali. Jimbo liko wazi, sema nitakubali. Naenda bichi kula upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Jimbo liko wazi, sema nitakubali.
In the mix.
Oh, Salome, Salome.
yo. Yalla yale, yo. Yalla yalla yale.
On Monday to Sunday, I'll sit color Monday. I need a trip Zanzibar, need a rock in the rock, need a Betty on a yacht Ashanti. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Girl, you rockin' with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The Tish gang never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer we the best.
Yeah, yeah, yeah.
On 90-90, on a rebat, I'm 90-90. On 90-90, on a rebat, I'm
90-90.
So let's go party, mtoto wangu, let's go party.
Let's go party.
So let's go party, kama hakuna wasi wasi.
Wasi wasi.
Haya, haya.
DJ Carlos in the mix.
Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Ni onjeshe, 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 kidogo suna. Aya waoneshe, oneshe, oneshe, unavyopuna. Girl, that he wine, that he wine, that he wine, we buy a una. Girl, that he wine, that he wine, that he wine, we kissing ma, baby ma, kidding ma, kidding ma. Aya ma, 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 ma. Aya ma, 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 ma.
Yeah.
So I am ma,
Nataka unanipa nipe, nautaki baki nani. Krimina, sheke, nisiwezi fata nyani. Kauna nipa nipe, nautaki kufa nani. Moyo wangu mteke, nisiwezi weka kari. Hello, zero distance. Emi cha 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 cha, zero distance. Hello, zero, zero distance. Zero distance.
Kissing ma, baby ma, kidi ma, kidi ma. I am ma, 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 ma. I am ma, 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 ma.
So nice. Pereka, Rudisha, nice.
Yes, I'm a, yes, I'm a, yes, I'm a,
I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a,
I'm a, I'm a, I'm a,
I'm a, I'm a, I'm
a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm
a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a,
I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm
a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm
a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a,
Taipata, hata kibana.
Kama ya, taipata, hata kibana.
Hai baba, naona na mapepo ya kime.
Hai baba, naona na mapepo ya kime.
Mungu baba, tusamehe tumelewa. Ni dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba, tusamehe tumekunywa. Dunia kuna watu wanakera. Chikiri pa 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 pulipu.
Chikiri pa 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 pulipu.
Pani mini kifanikiwa, nini unapungukiwa.
Pani mini kifanikiwa, nini unapungukiwa.
Chikiri pa 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 pulipu.
Chikiri pa 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 pulipu.
Usopenda mini nikifanikiwa wote ba 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 yo ba 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 yo. Wasopenda wewe kufanikiwa wote ba 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 yo ba 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 yo.
Entertainment DJ Academy. Contact Carlos 0718-240-834.
Yani kama yangu kaipata hata mkibana.
Kama yangu kaipata hata mkibana.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so
wazee. Nasema kama yangu taipata hata kibana.
Kama yangu taipata hata kibana.
Hai baba, naona na mapepo tu ya kime.
Hai baba, naona na mapepo tu ya kime.
Mungu baba, tusamehe tumelewa. Hii dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba, tusamehe tumekunywa. Hii dunia kuna watu wanakera. Chikiri pa 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 polipu.
Chikiri pa 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 polipu.
Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Chikiri pa 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 polipu. Wasopenda mimi kufanikiwa wote ba 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 yo ba 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 yo.
DJ Carlos in the mix.
Ukimkaka wena hela, salamu nyingi, story nyingi, unamkera. Ukimtaka
vile baby nataka mani. Kaa uko the, usisobe, bure bure utamu atakupa nani.
Wanaume hatuongei, tunafanya mitendo. Yani bora tufilisike, waenjoy wale.
Kaa unataka pesa,
jojubwe.
Ume umesha zileta,
jojubwe.
Ama ganja ya kunyeta,
jojubwe.
Ama unataka
jojubwe.
Vicho vyao vimechoka kwa stage kama foka. Mana nani yoko?
Ishu
Krap. Ishu
Krap.
Krap.
Ajino wana ma
Krap.
Ajino
Krap.
Krap.
She don't want a man for the corner. Do me that you want for the corner. That's 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 for the corner. She don't want a man.
DJ Carlos in the mix.
Nikawa na wanamu kina papilo, nakula majani.
Nilikuwa na wanangu kina po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina bwai, ndo ikapita bebe flani. Sina zalio, bebe imewaka na show,
show kari.
Sina kibunda, bebe imedaka by show, show,
show kari.
Sina zalio, bebe imewaka na show,
show kari.
Sina kibunda, bebe imedaka by show, show. Muzi kanguka kwa muza supu, Hello. Supu 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 supu. Aye. Ni cement cement.
Cheba.
Ni cement cement.
Cheba.
Ah, uyo mtu ana utani. Kasa. Ma. Eti ni cement
cement.
Ni cement cement.
Cheba.
Ah, uyo mtu ana utani.
DJ Carlos in the mix.
Aye. Bye. How you know when I'm at? Oh, papi, papi, love. A boy, when I'm at?
But the shango must have said, what I'm Cleo, Jaiva, away. Unjan, man. Go away, jealous man. Yeah, stay away, man. You better go rest, man. Away, unjan, man. Go away, jealous man. Ngakulia ni pimelo, yeah. Stay away, man. You better go rest, man.
Sikujua kama ulishamposa, ulishamposa, ulishamposa. Nikijua kama ulishamposa, ulishamposa. Mimi kimtosa. AJ, AJ, kumkoleza nilifanya AJ.
Putila mwirandi city, everything we do is dirty. Ayo wake
up. Kamuzi kanguka kwa muza supu, Hello. Supu 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 supu.
So,
aye. Ni cement cement. Ni cement cement. Uyo mtu ana utani. Kasa. Ma.
Nilipotoka majanga no manisha hii Moyo nyumbani staki kuwa hii Mana mpaka kwa mangiana nidai Nataka nilewe Paka suboi Niwe Sigi tamboi Nilewe Paka suboi Niwe Digitamboy Akanya Moyo Nyachi Leo Nyachi Nasema Nyachi Moyo oh, 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 Moyo Moyo oh, 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 Moyo
Gucci, so fly, pretty last number. Me na taku go enjoy. Now we una taku go enjoy. A samba so groove. Una taku go enjoy. South side, straight to TZ. Now we worldwide. I say lali my kind no sleep. Now we outside. Me na taku go enjoy. Now we una taku go enjoy. A samba so groove. Una taku go enjoy.
Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
DJ Carlos in the mix.
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja. I'm a Porisa. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja. Baby, solo number was Khalifa. Usova chayfele, angati Chris Brown. Upizi karipi, ushayi geta. Upizi kamopela, maga puya lanta. Tangane senti, ndanja. Usova chayfele, angati Chris Brown. Upizi karipi, ushayi geta. Upizi kamopela, maga puya lanta. Tangane senti, ndanja. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja. Abuma Porisa. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja. Bimi solo number was Khalifa. Usova chayfele, angati Chris Brown. Upizi karipi, ushayi geta. Upizi kamopela, maga puya lanta. Tangane senti, ndanja. Usova chayfele, angati Chris Brown. Upizi karipi, ushayi geta. Upizi kamopela, maga puya lanta. Tangane senti, ndanja.
Chani chani, wapinzani chani, walisanyale.
Tenambona, watakoma, mwaka umu, wataisoma, washangushi, ganja choma, napakushi, chapa goma.
Uwe sanka tumele tumele, stampa kana kera, na jina na nahela, napendo na madem na masela. Uwe sanka tumele tumele, stampa kana kera.
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja. I'm a Porisa. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja. Baby, solo number was Khalifa.
Wana mwaga madolari. Yeah. Wana giza dorime. Kama una hela za mawazo, nunua shamba ukalime. Wana giza dorime. Taratibu na tungi la ofa, usijelewa uzime. Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu na ficha. Naficha kwa pani, naficha kwa pani, naficha kwa pani, baby wangu naficha, naficha kwa pani, oh, ah,
DJ Carlos in the mix.
Eti ni mwache nani? Nauliza ni mwache nani?
Ni mwache
eti ni mwache nani?
Ni mwache nani?
Ona mafisi wale wanavyoitazama pisi pale, na sio kama na wadisi wale, baby wangu huwezi kwenda kirahisi pale. Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Naficha kwa pani, baby wangu.
yangu na mtika. Mtika kwa pani.
DJ Carlos in the mix.
Wakinifikisha na mwaga hela. Asante. 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 Asante.
In the mix.
Usipo nipigia, sita kupigia titi futati, titi futati. Ukini kandia, nina kutimbia titi futati, titi futati. Ukini zingua, nina kuzingua titi futati, titi futati. Na ukimwaga bia, utailipia titi futati,
titi futati. Stressi for what, njoni tupati, kwani shingapi? Titi futati, stressi for what, njoni tupati, kwani shingapi?
Ukinichukia nina kuchukia titi for that, titi for that. Ukinivimbia nina kuvimbia titi for that, titi for that. Usiponicheki sito kucheki titi for that, titi for that. Ukinichiti nina kuchiti titi for that, 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 titi for that.
cinema.
Yes, the man that you are the cause of the jail.
Kati achina taka tena. Ya nini, ya nini. Yana ni taka tena. O nini, o nini mie. Sirudia ni matabishi. Kacheze unakutezaga. Sipashagi makabichi. Akacheze anikiona sura yako. Najionea kasheshe. Kata sebu tuko sae. Nyondole kasheshe. Chonde chonde. Ala ala ya yeti. Ala ya yeti. Ala ala ya yeti.
The champion boy.
Sipashagi makabichi.
No 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 no.
DJ Carlos, the champion boy.
Utamrudia exi wako, ama bora kufa,
bora kufa.
Eti mpagane, ama bora kufa,
bora kufa.
Utarudi kwa exi wako, ama bora kufa,
bora kufa.
Urudiane, ama bora kufa,
bora kufa.
Sirudia ni matabishi. Kacheze unakotezaga. Sipashagi makabichi. Akacheze anikiona sura yako. Najionea kasheshe. Kata simu tuko sai. Nyondole kasheshe.
Chonde chonde.
Ala ala ya yeti. Ala ya yeti. Ala
on the boy call me number one. So much money in the bank, yeah, man. All them girls, they call me honey. Only your love can turn me to a mad man.
Leo na kuto, to, to. Na kuto wa kwenu je kwangu. Ninamu ya kuto, to, to. Kuto wa mahali uwe wangu. Sema unakuja sangapi ya makwenu mesha kataswa. Saidi kichwa nitamweka wapi na mkongo nisha mpakasa. Hiyo mitungi ndo usiseme utakuna utasasa. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa uti sadaka lawi.
Amina.
Amunye kupata.
Apate.
E mwenye kukosa.
Akose.
E kukugani.
Mweupe.
Asadaka lawi.
Amina.
Na mwenye kupata.
Dubai. I wanna take you to Dubai. Yes, I'm ready to do that. Do that.
I said
do
that. Popori, pori, popo. Popori, pori, popo. Popori, pori, popo. Popori, pori, popo.
DJ Carlos in the mix.
Hiyo mitungi ndo siseme utakuna utasasa. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa uni sadaka lawi.
Amina.
Amunye kupata.
Apate.
E mwenye kukosa.
Akose.
E kukugani.
Mweupe.
Asadaka lawi.
Amina.
Na mwenye kupata.
Apate.
E mwenye kukosa.
Akose.
Akukugani. Leo nataka kukuto.
Kuto. Kuto wa auti.
Nina amu ya kuto.
Kuto.
Kutoka na wewe. Yandai.
Yacheni tu nilibata zamba za kale nchainika sana. Yacheni tu mininjoy huko zamani shaumiswa sana. Yacheni tu nilibata zamba za kale nchainika sana. Yacheni tu mininjoy huko zamani shaumiswa.
Maisha mafupi pipi, ukikunja kunja sura utazeeka. Usikunje kunje sura utazeeka. Usibane bane sana utazikwa nalo. Enjoy, life is too short. Eti baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe.
We,
bia tamu.
Asikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Aye, bia tamu.
Asikwambie mtu tutu, bia tamu.
DJ Carlos in the mix.
Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Aye.
Pombe yangu, nauliza. Eti nani kamwaga pombe yangu, nauliza. Jamani nani kamwaga pombe yangu, nauliza. Eti nani kamwaga pombe yangu, nauliza. Mishalewa, ikocha kali mishalewa.
Mishalewa,
mishalewa, nyaka nyaka shalewa.
Mishalewa,
mishalewa, sijelewi mishalewa.
Mishalewa,
mishalewa, hapa mtazima shalewa.
Mishalewa.
Eti baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe.
We,
bia tamu.
Asikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Wange tutala nake.
We,
bia tamu.
Wale tualuka.
We, nama. Asikrap, kakutina takuka.
DJ Carlos in the mix.
No way. What's a window?
Simba, we wanna party.
Everybody now.
Simba, we wanna.
DJ Carlos in the mix.
Jamaica, 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 Jamaica,
DJ Carlos in the mix.
Yeah, wakati wanahanya kugombea kiti, wanadanganyana na vyozo kuchiti, mio jicho riponyanya nishakula kijiti, na maguma kidigo kwa klabu mkiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, apendagi makiki, ona nana, kumuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Kumuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. Teacher Konde, teacher, teacher Konde, I'm your teacher. Teacher Konde, teacher, a teacher Konde. Hey, umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, apendagi makiki, ona nana, umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher, a teacher Konde, teacher, teacher Konde. I'm ya teacher, teacher Konde, teacher, a teacher Konde. Kukwete
na kari pambilile, mwaka wana kutayunja na kutayunja. Mavanta na mwima Konde Vanemba ni wala Adi kutanda hima
Naika kupweteka kalipambilile
Teacher.